حرسن لبيت
بلوى 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 بلوى
Fanya moyo wangu na pagawa kama mi bila yako mwenzio mimi siwezi no mami unafanya moyo wangu na pagawa kama mi bila yako mwenzio mimi siwezi sijeondoka peke yangu tanumiza sijeondoka peke yangu tanumiza moyo wangu uko kwako omtima
Yeah, right.